studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hedi be studio tamani yoda sa e saki ko modos mandi ko halanton kabaruji gondi do di yude men zone de la presse le bamako gani kante wonani en to boggi jande to ono fuddo de laam kessot ndagu duubi joy ibrahim bokar keta parti golle mudu ilande o wati yeso cour supreme e teddube hewbe do o hennani sukabe mali doka ngid mawdo wombe hirdube laam paul ismail boro kanyam musa kimbru an hedi an keddi e juude procureur o wi downo sariya wirini o golliri masiba feutnam beta hande kaminaka nokku d'accord de ministrement barkan kan ya arma mali ko heba nande non bombuji didi pusifa bonni kaki kewdi yodi goni sembe kabaruji di men jogani on bismillah ma don e do studio tamani president ibrahim bokar keita joinama do salli o talataire 9 septembre doni handen ibeka watike yeso cour supreme do teddube hewbe e hejabe leede godde li mali do gonno kany e dartanobe laamu yogabe be kebali du nenno habanado hono chuko chuko langa fawarde e dum woni ko wadi hono dagu sembe golleji makko ele ko kanko president ibrahim bokar keita o holliti keddana usman nyali buli
mi wada ko bawmi fu fa hollare pabane do ande heddo leedi dubi joy ngaroji dum yo halaji ibrahim bubakar keita le jodogol makko do salli daranade kaldan ngada ngal fa jam hebe ngal hokkude sukabe golle do mojjinde gollirde e ijin ngaji jokkinde waylitingol golleji mangal pade humini be denagu habude e yurko yurkoji dum yo dabareji arandeji di horaju leedi kes o holliti wide daronto wadan ko bawmi fu fam wala sukabe ibrahim bubakar karkeet haali nundu ibeka fuddi laamu duubi joy kasen tagal ko gany woteji horeju leedi ngadaadi nogay e jenay lewru julie e sappo didi lewru ut yabbinundu laamitaade makko hiddibe laambe ana gondi e jukkininde salade e wi mabbe be caliibe joddugol makko do salli o be ngadi maajira yeddude di woteji leedi kabaru joni ko horeju leedi o joodi do salli laamaade duubi joy goddi
gol jodagol e salli o wadi ka non hirdube laame be jamiral e domudi ibeka andini le halaji mudun yo president malin ko be fu nan president yuni juude mum fewde e holibe battan hono laamu be ka fu dun battal mali yo dun noddago do fewde sumele sise kanje hono rob mudun wondube e wayde jabande hono kabaru laamu o e wi kanake leddi keddana mamadu samase
Je suis le président de tous les Maliens.
Le président Kalab Ingil Lady Mali so debbo se gorko. Min darda e mo fu fura faabaade ka golle o. Dental tan latto sababu min baawa hinnaade yargo leeso leedindi. Min detti golliidide yalla leedindi na yalta e tiidalla gurnodo o. Laamu o rutima der sahal leedindi. Leedindi fuf latke ngotiri. Faaso min taqiri wiide ko heddi golleede ko famda. Min kinoto dum gila e fuddode manda o. Hejo golle am lolirgo leedi meden Mali yaran yeso mo mi holtinono e wattu campagne o na haani gollede no fewri puddiran sembinde dewral bibe leddi e jogitaade golleji mani di tanku jam e deejere mi wadan na imadaraji dun yalla kabitibe amambe nan bawa nawtorede bangal no politikaaku mbawa dun hinnaade kala ko woni gidaali fewde e leddi mendi
pour contrer toute menace
e on wattudu wombe yerde kanyi e wondebe mudun ana keddi e wayde jabande jabu cour constitutionnel andindo yo ibrahim bokar keita hebi laamu leddi e wi ardi do sukabe yerde ana darda wombe le walde de fu andina metimu en do goni fu tawedu ngadaali masibaji yo on anniya won mo andini beta hande nokku d'accord walde de dun nokku badala bugutu abdurrahman jara ardo genesis yerde wonko sefodi amadou namma mayga kedde namma mad samse
Nous ne reconnaissons pas ce
qui est dans le monde de la culture 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 de la de la culture de la culture de zahando bedade lutugul sariya cour constitutionnel o dum do yodum toñange mi yimbe jogibe peral den habo ngumi gondi o banga yeltinde gonga wana fi sembe e dole wana dum no bernde kay buri fuf bangal ñeñal den no mi pamdan na mo fuf wiide hala fi neddo wiya bonna suudu du joomu na yeli mahude mi ngana fi yimbe la gondube kala ko woni imingul basi
sont pas des partisans de la violence
Le président leddi jodi fu premier ministre gouvernement ko hokkama talkuru darnugul golle ko heba nande heedi hebbibe president ibrahim bokar keita ka premier ministre mele boubey mayga non ana hani wartide wartirede do salli o kala ko jiddon famitaade kede poode faydo be amene Facebook Twitter na do bayi dun noddude numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa ndokon akilaj modon Bomboje nay pella bete hande fewde kam menaka do minisma barkan kanya arme malindaki ko heba nande nan bomboje didde ka fu pusi ngadi bonandaji kaaki kewdi du cagal ko masibe laami be ko masibe laami be komin no laami komin be ngadi batu batu mudu fanjo ina hakilaji himbe kanko mamoutou kocha o mer menaka wonko sefidi ousmane nyali buru kedo dembe
Beta ko min nani bomboji pelli le d'accord de mangal pade minisma e barkan ngoni le mudum fedde humunina denago jinde amendi jodde ko batu beta ko odo kabar mudum nen kabaru jidi min kibinande holitama wiade bomboji padda li noggu mo himbe minisma ngoni le mun ka kamboni sanne ka wattu joni o min baba hokkude adadu bonanda o tagga joni min kollita bonanda wodo haadi dum woni ko bawmi wiide wattu joni o d'accord de do woni e menaka purata kilometre goto min kibinande halaji himbe neddo goto naati no le d'accord de en nande o nangam ko kabaru wala fuku mbam wiide do mudum di kabaru joni ko min martina kumpa
police ma buro kanya musa kimbiri ana e juude nanno be didon wonbe le hirdube laamu ana e juude gendarmerie ila yontre jabbine de procureur kanya avocat mabbe be jide yottinobe kabaru ji de do nyalade keddena ousmane nyali buli e mamad samasego
Leiko joddi e yottinobe kabaruji do bamako do zozu kumini do talki mudo holiti wida hebi kabaruji kolidoji ko be anni wadde dum an hela leedi ndi Muhammadu Banjugu Jawara woni procureur république kumini do pôle économique et financier bamako kede ko holiti wida
j'ai reçu des informations
so kabaruji dikemidi yongonga kabaruji mbawdi sombide hello li alhali ndeda ko leedi mendi batte mudo dum ne gondi wadde horgol tagal jabuji goldo horgol woni ko mbawta andide so ko wiya ko yongonga ma wana gonga so dun kambe be juude hande be ngon gollube dum mo fu andata tagal ngol horgol
notre père de manche
avocat ainsi ki tabe koliti wide nangugol mabbe ngol walda e sariya be boyi le juude du be nangira ka du nangugol lobbol dum wonno Paul Ismail Boro e Moussa Kimbiri kede ko maître Mamadou Diallo wi won e fedde avocat sagantobe be
ngol do nangugol na yedda sariya hande yo Paul Boro e Moussa Kimbiri ka jango dum waw latade goddo danna o sariya golle no haniri do kala e meden mi bami andi matande be lendi kabar kliyam be do do be ri jungulamo
l'objet zuzu kumini talki mudum holiti wide halaji di avocat insagantobe kalidi kaydine kamo mamadou banjugu jawara
mi mabbe ngadi tutundiral hakilaji le hakilar goto kuminani hukumabe kanye ko kaldo joni ko walda sabu andon bide minen e bedo avocat be fuf min andani sanne kabaru sariya denno anon bi kanni on dun wana dun be kulti ga enfe bangi goddo dum hewbe nakala sariya ka be fajinti tafi kabaru mudum
sans dire la loi
zuzu holiti wide ko tanni zuzu gongol sabi maestra en ana gondi e murtere de kaddi mudum andaka
dewle na kabirte non ceragudu wori le leedi meden tajugol dewle woni ko buri fu hollede sare e wi darani be sarudo be fayse yimbe fu ana jaadiri kuteji mudum heedi hilifabe sukabe ana kee fasane bangal bonanda dewle ana beedo nyande fudu le leedi men e tacede hono fu dum haani tedorede kuteje di kewtoto sukabe le hen kede ko mamadou samay ko seeku e min hore mon kebeno
faiso sariaji e dinaji andi wide dewgal e hunde barkininde haddali nde ya fuf ceragul na ngade der leedi malindi kabaruji urde nokkulolodo permanent des enfants leedi mali holitama wide kuteji kewdi ngoni do sukabe e do dewle bonnade de amadou ndjayu goto e gollobe o do parlement sukabe leedi mali
sukabe ya gobe an goni de kuteji iminede hakilaji ko aywini jati yo wartade batemudun kala ana hani salanade o golle yo ko be kennete sera heedi mawbe ko fawarde e honora mabbe le cuka ko waddata dum dun e hore an jogi kuteji mawdi sanne
ka dum fufu tawede ka dum en yoga kolektivite soni sabuji mawdi bongol de do dowle de ngatanama hakillo ko buri hewde ceragu buytato sanne sabi e lewi mabbe batemudun gorko debbo fuf ngatana hakilo talaka woni fandaji mabbe ele dewgal docteur ali tunkara yo kadumi andal kala ko woni dewle e ko nande mudum
c'est la sincérité
kana ila de dewgal watande tawe e do gongiranta ko wadi ana hani ko kala ko wondi bangal finata mu andane fawarde e ko domtira yalla de fu e do yobodo le ngonaki men kesiki ana wodi jati onoko noddira wadde poccundiral le finatawa e dum gani fasanne pati hertagol sinudi yambine onde be fu ana jogi wattu motida laaji ngode mudum e dum faabo jati satuka hebde hakkilo no hunchira e jabude tidala gondal
accepte la souffrance de tu
fay so weltere kewde nati e tawangal leydi meden e mbawata fe wiide rutagol e dido nesuji di na buita sanne ceragu der leydi mali sabi kala suka na jogi hakke du sara mudum
studio tamani yo faabal laamu leydi suede danemark suisse e fedde leydi europe
Sengarte kabaruji region ngaji medan hono dawdude kaaki jiyoji leydi Algeri yude gaawo warde bamako ga ana buri mudude jalotide e wi dawobe nano hono kosameji tamaroji fa nebameji fa warde tapi ngaji kanyo ko yarate fu doñe en ana nanga dun kabar mudon ana waddana podindira halakun doñe be e dawobe Bati joodi me beta ande le universite segur do jangobe kaani darade le jibugol deejre kawral yimbe le wattu wote don yo am darani o do batu yo do kaddu de dido kabaruji kedde hedaade fa hande yotor ma en yeso en tawde ko warta